Mungu anato bless every day. Wote wana tusherehe. Leo hatutaki stress, happy day. Yes.
Niwaambie tuko hapa leo tunakesha hapa, pigia simu mashosti waite waje huku leo tunakesha huku. Sina kasi, sina gari, sina kodi ya nyumba, hizo sio shida zetu. Huku stress unaziacha mlangoni tunaufunga, eh sasa hizo ndo zetu. Wanatuombea tufeli tushuke hadhi, wakitona tukosheli wanavunja nazi, waliomba stafeli wamepewa kunazi, wamelamba jokeri memaliza na mafi. Leo niko na mavumba mabugana, nimezungukwa na wachumba mekutana, huyu mtongo kakunja yule kajutama, mabali ya funga huyu napitana. Nilipotoka ni mbali, mepigwa mishale, mechomwa misumari. So kiniona na pari, sio mimi ni Mungu amenipa kibali.
Tushereke, mana Mungu anato bless every day. Wote wana tushereke. Leo hatutaki stress, happy day.
Kila tobo tusije mjini, sando nini? Wakaona haitoshi wakatuma majini, sando nini? Leo Mungu katubless tumewini wanakunja, washenzi nini? Nilipotoka ni mbali, mepigwa mishale, mechomwa misumari. So kiniona na pari, sio mimi ni Mungu amenipa kibali.
Tushereke, mana Mungu anato bless every day. Wote wana tushereke. Leo hatutaki stress, happy day. Yeah.